But guess music.
Download and ndi kumvera nyimbo za vamwamba pa malawiwanga.com.
Malawi wendikwa nangati lamba wanchuno wendiketsa mwanzi ngati kamfuno gwirizano na tapano yao ndindale anchito kokela akufuna achibale nsano salemele mwata kudyela kunthiko kumulonda mapasi muti adyela kutiko ku Malawi kuno pano yao ndi shupu wina kwela njinga wina opo pachupu chikondi cha Malawi ndichopatsa pete ogona nelelo somuveka mpete kufaira nkazi ufa nkaganize sakusoya nkuwa funo nkakamize kulisa njengu Kuti, yeah. Kuli chinyengo ndi kuti,
oh no.
Ulupondeleza nkuti, nkuti,
oh, 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 no.
Kuli sanje nkuti,
yeah.
Kuli chinyengo ndi kuti,
oh no.
Ulupondeleza nkuti, nkuti,
oh, 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 no.
Jee kuli timasile kuini tozipa shuka, toka na amuna tofuna antu ochuka, maswa siyambini pano ayamba ugei, ya kubwele kampasha ulusi ya ulukei, Koko chinata Malawi pano chinyengo Malonda au mpawi kukula motika ntengo Boti tzikoli oipa achirukamo Akufuna chinyengo kudana nda chirungamo Osaka kumula kuila libe kwa kasuma Chirungamo chukwe ndalama antu wa chuma Ndekulana kumpanda antu wa tzimfa Inendiposa ukata inela mchimfa Kuli sanje nkuti Kuli chinyengo nikuti Kulu pandeleza nkuti Nkuti Sanje nkuti
yeah.
Uli chinyengo ndikuti
oh, no.
Ulu pandeleza nkuti Nkuti
oh, 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 oh.
Malawi wendikwa nangati lamba wanchuno Wendiketsa mwanzi ngati kamfuno Gwirizano na tapano yao ndindale Anchito kokela akufuna achibale Nsano salemele mwata kudyela kunthiko Kumulonda mapasi muti adyela kutiko Ku Malawi kuno pano yao ndi shupu Wina kwela njinga wina opo pachupu Chikondi cha Malawi ndichopatsa pete Ogona nelelo somuveka mpete Kufaira nkazi ufa nkaganize Sakusoya nkuwa
oh,
funa nkakamize
oh, oh.
Kuli sanje nkuti
yeah.
Kuli chinyengo nikuti
oh, no.
Kulu pandeleza nkuti Nkuti
oh, 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 oh.
Kuli sanje nkuti
yeah.
Kuli chinyengo nikuti
oh, no.
Kulu pandeleza nkuti Nkuti
But guess music. Amalawiwanga.com